Where?
Afundo kare niliko kagonge ya kare kaninambia kaka chakabia na miskusita kakanunulia kanajifanya kambin kare kananichuna banban kare kametoroka kantin kare katoto santintin kare
ase kanichune tu kanichune kazivune tu kazivune tutakutana kule tu kule kule tutakaongeza tena kanipuni tutakutana ghetto show kari ghetto tutakutana ghetto show kari ghetto
unakademu kamejichanganya kamejifanya kananimanya katoto fani vikachukunyema uko nyuma kana nyama eti kanataka uvaya savana wakati mina shindi yaga mabanana uya machizi boti wa yoko zuna akakademu kanataka kunichuna
ache kanichune tu kanichune kazivune tu kazivune tutakutana kule tu kule kule tutakaongeza tena kanipuni tutakutana ghetto show kari ghetto tutakutana ghetto show kari ghetto
waye wanangu we kenyewe sikabenasa we kanijifanya kisasa we kaniletea mikasa we
oya watogodorete
geto
oya waizirete
geto
wana wayoko zunarete
geto
wanangu wabananarete
geto
champion boy
ipeha indo ile ambayo machizi boti wanaluka nayo tunakwenda ki Batman isho boy Batman baddest bad man.
Oh yeah, chapping you already know. Manango's flag, I already know. K business red money swag on classic. Oh yeah, what up, A Diesel? Hot sweet. What up?